Yo. This is Africa, Africa. So what you know about
African hip hop?
This is for the listener.
AfricanHipHop.com. So y'all listen to that. Check that site out. Don't stop.
Come to us, come see me, brother.
Our motherland.
But come to us, come see me, brother.
Africans in the house.
Africa. This is for the listener.
Yemen, me world up. We just got locked down and tuned into the www.africahiphopradio.com. You tuned into Devilly Vocals. They're doing the mixing all the way from Tanzania, plus 255. That's where we are, dog. Don't even text. You're listening to the sound of the loud and the C-White, claimed to be the king of bongo cracking in 255, you dig? That is the one and only C-White. The record is called Problems, coming in from Tanzania.
Another story from your local little hustler. We Lucci on the beat, yeah, you know we crack masters. You see to the beat now, you can call me Rasta. Kitambaka Jukwana represent my freeloaders. King of Bongo Crunk, everyone jam of coders. Yeah, yeah, Michael Charlie, my vocoders.
I feel you, son.
Elimina kaso kasubuhi mbaka joni. Na kama nkila pata mbaka 6 in the morning. For so long, dude, I've been so lonely. Till I met this chick and then she put it on me.
She's my true old blend. Yeah, she's hot and she's cooler. She got me like a fool. Like she have a spell on me. Who you must invade, make him take him say. I fall in love again, I say my bro. Yeah, she's hot and she's cooler. She got me like a fool. She come for spell on me. Who you must invade, think you check and say. I fall in love again.
Mtoto wake fika, mtoto ameumbika. Mchizi ndio mishafika, situ ni malaika. Kichwa na mekamilika. She got one of those values on Bikini Magazine. The booty's so cool. How she fit in them jeans? If love is blind, then get me a stick. I don't care what they say, man, about this chick. I'm tired of the game, baby, I'm not the same. I've been them, they've been breaking me. Shit has hit the fan, I hope I'm not going to these dramas again.
She's my true old blend. Yeah, she's hot and she's cooler. She got me like a fooler. Like she have a spell on me. Who you man's in play, think him, check him, say. Again, I said my problem. Yeah, she's hot and she's cooler. She got me like a fool. Like she half a spell on me. Who you man's in play, think him, check him, say. I fall in love again. Hey yo, oh. Hey yo, oh.
Hey yo,
oh. So my hey yo, oh.
Tanzania, just get logged into www.africahiphopradio.com and you get the freshest tunes that is coming in from the 255 Tanzania. You dig bongo, that's what we do. Big shout out to my man DJ 369.
Nimewekeza miaka kibao kwa hapa nilipo mwana. Sikuzaliwa kwenye mali, libidi kuhangaika sana. So mambo safi kwa zangu zinanusa mpanja. Hasla kama alishkuba na timba kila kiwanja. I'm the magnifico, piga kazi za tari. Siogopi tena mkisema yote nshasikia tayari. Maneno yawezi niwe nafanya niwe ngangari. Nasema wala kwa kila heri na shari.
Wengi mefeli.
Mnatamani maisha yangu, mnatamani mge kwa mimi. Mnatamani haso zangu, na wona kandungu zangu. Na wachukulia wenzangu, kumbenzangu mkikata kona. Mnageoka madwi zangu.
acheni woga.
Sio lazima uwe na hoja, ni bistu kama inspector. Dandia treni kwa mbele, msojua ndo mnavyotoka. Kifo changu kina menga mbayo, hamwezi kwebeba. Mkifo hamna kufikiri, mtatamani mwete baba. Powerful, napenda kwa nyinyi juu. Natamani radio nizisikike sauti zenu tu. Natamani ramani geuke nyindo mwejungu ku. Mnaona kama dunia neno, sisi tupo mradi tu. Sita surrender forever kwanza, hindo chapter ya kwanza. Kamna ngoja ni kateta maita bidi mniwe kwanza. Haswa zina mapumziko kwangu ni usiku na mchana. Niamini Mungu ananiona na kwele ananjali ya sana.
Chizi wa mta,
yes,
toto tundu bado na ganganja,
yes,
bongo flavor hip hop mina shanga,
yes,
let's make some money jamani wacheni bala,
yes, poor, big up there, poor, pump it up there,
yes,
poor, big up there, poor, pump it up there,
yes,
poor, big up there,
poor, pump it up there,
yes,
poor,
big up there,
poor, pump it up there. It's a C, R, Z, Y, B, O, W, I, C, P, W, A, 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 A. Yes, it be. Yes, no me. Okay. Sasa nimerudi makuja kuwapoteza. Kazi mewachia wameshinda kuendeleza. Wali wana chesa, mbona maelekeza. Vijana unadekeza. Sasa kilicho baki minabani
kuwateketeza.
Mziki wangu mimi, mziki wangu najeleza. Mziki usio kuwa na mipaka. Mziki usio kuwa na matabaka. Kile mnicho mi safari hii mekipata. I was born to hustle, I was born kula bata. Hii ndio story yangu kwa kila page, kwa kila chapter. Ikatamati mziki huu sito acha. Ngoma imekamata, hey, haters wana ngata. Killing goma kwa machizi wa mta,
yes,
tutundu bado na ganganja,
yes,
bongo flavor hip hop mina shanga,
yes,
samani jamani wacheni bala,
yes, poor, big up there, poor, pump it up there,
yes,
poor, big up there, poor, pump it up there,
yes,
poor, big up there,
poor, pump it up there,
yes,
poor, big up there, poor, pump it up there. Menunua simu mpya.
So you think you're sexy,
hey, yo,
huh?
Leo nakunywa Henneken.
So you think you're sexy,
okay,
huh?
Kuna kichete kipya.
So you think you're sexy, huh?
I got myself a new.
Let's see who's sexy now.
We love you.
I love you too. What a man have to do, what a man got to do. After kisali shambiwa, you lose a lot of money. But just chasing women, but lose a few women. But just chasing money. So excuse me honey, I think I love my money. Yes, nimechoshwa na upuzi. Mziki unauza mara mziki huwa upuzi. Haya sili ya makuzi. Apart from all ujuzi, ni bora kugonga kiss kama block. Isami juicy. Yes, I'm young. Yes, I'm ambitious. Yes, I'm this tough. Before I kill someone.
No, please take the wheel, cause I'm so real.
Healing goma kwa machizi wa mta.
Yes, yeah.
Toto tundu bado na ganganja.
Yes, yeah.
Bongo flavor hip hop mina shanga.
Yes, yeah.
Let's make some money, jamani wacheni bala.
Yes, poor, big up there. Poor, pump it up there.
Yes,
poor, big up there.
Poor, pump it up there.
Yes,
poor, big up there.
Poor, pump it up there.
Yes,
poor, big up
there. Ladies and gentlemen, welcome to Bongo Crank. C to the B, you C know. Okay, tunashtua. Twende. Shtua kama joti, tembea kama joti. Shtua kijoti joti, tembea kama joti. Shtua kijoti joti,
kuthamini mimi na penzi la dhati toka moyoni mwingine kamwe si mtamani ninakuwaza naitungejua na kuthamini mimi na penzi la dhati toka moyoni mwingine kamwe si mtamani ninakuwaza wewe ninakuzimia wendo maidia moyo wangu tulie na wewe nyimbo nzuri sikia ninakuimbia I love you my lady Mami, tuziepuke Awapendi, awahemi Kutona wawiri tunaspendi Jota penzi, ulienzi Loza ozina uma Awapendi, awahemi Kutona wawiri tunaspendi Jota penzi, ulienzi Loza ozina uma
Sawa, anything you want, sema kwangu sawa Princess, lovely, mommy, queen The perfect girl that I ever seen before The man amena kuwaza daily, oh Sita pale dapo, kuita njo, jo, 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 jo
Sita kiwende mbali nami ili wakujize You gotta be with me, location hata siku zote I wanna cherish her, be with you, I love you, baby Cause the only girl who makes me crazy Ah, hey
Yo, Latina Records
AfricaHipHopRadio.com, that's where you are. You don't think
you
listen
is.
To the one and only Dibble the Book House to do anything. It's mixing Latina. Down the best. Latina. It's the whole 60 minutes.
Mimi
power you keep it true wasiembi na wapiga chini wa vimbe juu kaki bendi napendwa na wachache na chukiwa na wengi naheshimiwa na wote wewe unapenda au upendi una hilo sio kijiwa kijana unafanya mchezo mimi natembea na zana ndo maana navaa mlegeso haters and instigators if y'all crocodiles but see me alligator that's why they call me lyrical and naturally gifted amani na upendo kwa Sara pia na witness
Nantima nyongo wenu, 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 nantima nyongo wenu,
Kama mchezo wa judo mtani naleta impact kuliko hata kudo ujapo ujasifiwa I demand my respect to subiri mpaka nife ndo ukubali I'm the best so mfano wa kuigwa michano kama jiga one man army kama Arnold Schwarzenegger mina madini hata ya kuteka dunia yani sio mimi Mungu ndiye aliyenipangia the only new school rapper who's got the Kwanza sound japo nimetoka na sira kama underground macho kwenye mapato tunakula kwa jasho mimi mtoto wa kichanga the studi zangu kuhaso sinileta upimbi kwenye maswala ya shilingi bishani na promoter sportika dau usikimbi kini stari na diploma masela wananikoma ni vipi na balance kuingiza hela na kusoma
simama wasimami na mchana wachani Napofanya wafani Kutia tunani Nasifika nyumbani Nasifika jirani Kokote duniani Mbani wasimama wasimami Napochana wachani Napofanya wafani Kutia tunani Nasifika nyumbani Nasifika jirani Kokote duniani Mbani wani
Napotoka, napomoka, napopata Isia zangu za kuchana, nakufoka Naposota, napohaso, mpaka jasho linatoka Mitai naniamini kama kiongozi wa dini Ni ghetto superstar, mkombozi wa nini Hip hop, raisi wa ghetto, raisi wa mita Wakilishi wa wanyonge wenye, shida na njao Kita kumficha mwafrika, weka ujume kwenye vitabu Minatumia mziki kufikisha ujume kwa watu Singie peku peku, bila kubavi yatu Na wakilisha mita, yani kuliko Kwa tawabunge Ghetto superstar Niko huru nizungumza Sina abamu kwa wados Na kubarika kitani Wengi wamegonga kopi Wana maendeleo gani Tunaitaji mapinduzi Hasa ya kima uzo So kwendekeza upuzi Wadui kita kuzo
Wasimama wasimami Napochana wachani Napofanya wafani Kutia tunani Nasifika nyumbani Nasifika jirani Kokote duniani Mbani wani Wasimama wasimami Napochana wachani
Man to man, chidi Benz, langa dimban, nambika referee, rekodi here 41 La familia ndani mjengo, full peace na upendo Ado, ado, mdogo, mdogo, no mwendo Mwenye zari na mtende, defense ya wali mwende Adenita, aje yeye kama west, basi ya hende Nafuta vumi, kira bada ya saa Wanasema mi bisho, yeah, bisho haswa Sijari na poteza, naongeza, na chombeza Hata ufanye nini, otoni weza, na vyocheza Sindanda na mashuti Zaidi ya wine room Kama DJ nyimbo yako neka kapun yeah. Kapun hautochezo tena Noki wangu weka kapun Chidi chichidi go Mtoto lala komando Love kwa wanangu wote yeah. Ladies I love you
Wasimama wasimami Napochana wachani Napofanya wafani Kutia tunani Nasifika nyumbani Nasifika jirani Kokote duniani Mbani wani Wasimama wasimami Napochana wachani Fanya wafani, kutia tunani Nasifika nyumbani, nasifika jirani Kokote duniani Mami, napochana wachani Napofanya wafani, kutia tunani Nasifika nyumbani, nasifika jirani Kokote duniani Mbani wanaposimama wasimami Napochana wachani Napofanya wafani, kutia tunani Nasifika nyumbani, nasifika jirani
The record is goalless in the Kubali Araka Raka coming in from Fit Q alongside Madonna. They doing the thing. Your man is talking about me. These chicks who go on like a letting in guy who they just made. It's not good, man. You just have to let in a guy before you know him better. You dig? Guess what the record is all about. Coming in from Tanzania. Dig with the book out there doing the mixing. You dig? It's all about the 255 mixing. Bonga crank.
Na chupa kwa konfike kabisa chumba nchizike nife nizikwe na we kabisa binadamu mi na fam sija kamilika niponde kama dawa ze utamu kila dakika nitafrai kama utanwaga nikija kwa gaza mkwancha tarudi kujipanga kienda ground kama fanga kupa moyo kinfanya niwe na wivu kwa mfano mkituma message nombo chelewe kujibu kila sim na yokualika utokea kila sim na kupigia ewe malkia uipoke nyingine uneza zichunia iwe ineza saidia kunweka roji unakujaza uchungu pia tusikutane leo mtani alafu kesho itibuke getu nizungushe linjitoe mwisho wa siku ningie mpeku usimkubali haraka sababu utaribu mapenzi na mimi sitaki kukwacha utuishie one night stand sija kupenda leo tu sababu tumekutana nilikupenda long time hadi leo napenda sana nikimtazama napata hisia za koa na so kudanganya kisha nikaishia kukoa ndayo acha mwenye ni itafute kila zaadi na ukupa nyingine stupeli njifunze na puingenda na duka base shuki kwa wana sushiti na penda ngozi nye upimbio suliza rado tu mkere fit Q ukiona hainumizi bado nye kwako nimefika fu mechizika bu so kama napita tu stipachika kama stika nimekita kama tatu lakini usimkubali haraka weni nyango meni mtende nimekuja kama sadaka utolon kubali haraka tukudumu chuli achana staki kuamini nazaleti kwa kuwa najulikana sija kupenda leo tu sababu tumekutana nilikupenda long time hadi leo napenda sana nikikutazama napata hisia za kuoa na so kudanganya kisha nikaishia kukoa
usimkubali haraka haraka mimi sitaki kukwacha love naomba ujia mimi
Yala marchi funa mo wakita huku natangaza njaa the side na kupa rap rockers to make make for real how to perfect dopest to seem not to check and this is how we make break it test it make it how we do his special kwa masela wakita na madu wanaokubali rockers kwamba yani si tupo juu kavile wana chemba members wise tizu yani rockers ni machief rockers tupo quick rockers tunakupa more rhymes than you think tunapanda dial tupo juu how ukizingu watu na shoot na ma shotgun yeah
yo, chief yeah collabo inongea nako rich coast na micha razo ametokea sauti na skika na tisha na kita on the air ni mtu kibao mundana tupo mtu pair labda ujelewa protocol collaboration machita street mayor na ona mpo attention machizi ndo na wapa na easy explanation tunafanya tupate do tunafanya for perfection
nigga still shy still bang on a city city nigga still shy still bang on a city city
too quick rap with the air fool the man juju to the pair this outdoor nigga to care like cool like you like jizo yeah who sure who you
na yule na wale wote juu washa huku na kule na pale kote funa mtachi wezere piga kelele haina kwa fere hiri zekere nina mbefere
all them ladies
when I see get it rock with the rock muscle working with the best I'm a D-South for bad news to impress my friends my fans my lovers and all the rest you got that chick rock up you spill a jet say then quick for the cash rock up
football love
it's fine fine shan shan gonna build a belly and pack a key tie yo come to the labo collabo rock a rock is a shuffle we ready to rumble we ready to gumbo I'm a rock with this man talk the time I say come to the labo collabo rock a rock is unstoppable we ready to rumble ready to gumbo I'm a rock with this man talk the time I'm high
no no bahati no no ra kufanya collabo na machizo mbali na kita yeah yeah wengine wanna mind kufanya
in the T-Pain
wengine wanna mind kufanya
in the 50 Cent
kumata mic number moja mini mkali wana ngoja I'm a real soldier umeni pata over mini bio mini bio moze de fire send kunguvu za kayo man send kunguvu za giza man easy man freezy then morocco quick rocko chifraka sotina skika man don't give a damn if like it man don't give a damn if hate it man more rhymes more style yes I'm the lucky number I'm the lucky number kwenye hii anga more rhymes more style yes I'm the lucky number I'm the lucky number kwenye hii anga more rhymes more style yes
nigga still shine still bang on a city city nigga still shine still bang on a city city it's a rock and anthem rock and anthem it's a rock and anthem rock and anthem it's a rock and anthem
tuned into Africa Hip Hop Radio for the latest music coming in from Tanzania. You dig, I'm doing the mixing, this is Devil of a Countdown. Straight away from the islands of Zanzibar, man, that's what I do. I'm doing collections of what is the best music in the country. You dig? That's the best. Best music in the country. You just get logged to www.africahiphopradio.com and there you get listening to the freshest tunes coming in from Tanzania. I'm doing my thing. I'm doing my thank you for all the support that you've given us when you come onto the website to listen to the freshest records that we have on.
Yo, asensema, uso mzigo wa kupima, uwe mai, jembe, nalima, kitu gansina, boko vina, jina, hata shima, so bima, mina sira ila nimechila, doto zangu kuja kuishi kwenye vila, ila, kuna wajinga ndo nataka tikumshushe you mister hawajui kao bama ndo sane my freestyle so mipo toto dogo nitakupima hizi level na kumbusha please don't with a devil what lyrics on a remix nita ni rap hata mungu wanaweza budiwa kwa hip hop mbona yuzi give it with newsy mimi na kaza newsy we kama haikulipi ni mpuzi na sizu wala mini kingdom mimi na wafanya waka dance kwenye hop hop bini aka mimi
nikita mina hasuwa mahumis kakuna ilu wini chiku nye fone nifika wiki nunda kwa mbuki kumi take it take it
wote macho wazi
natokea uswazi so silete makuzi mini gang staniga ila mpore kama jiga ya unajifanya umepinda unaiga mina kona mwiga wote daddy cheki pande magangsta tuna hang kwenye bitch kama long mwisha club tuna bang
bang
na noga kwa sana sina usiku wala mchana kichwa ni mabandana kama juu santana na wakilisha kwa sana na ndo mana mina chana ile kigang sita mwana wana dafta duwa sichana magumasha naendelea kitani babu mindo mea mpela mpela na mamwela kitani na kutukea what? Mini gangsta nigga
deli kita wina hasuna mahumis kapuna ilu wini chiku yifone kipika wiki nanda kwa kubiku mi take it take it
Charlie, na call bar where what they say do, but who what they try, so to control, this is how we do it.
Cornish Beach Bash, my Marco, come Bali. Haters do your beat your Marco na wacha chali. Wanna to do me a hapa, nasi to show you on Bali. Come on, Nazima kwa Papa, basi
swapping me smarty.
Studio kama kwa Jay, daily niko salama, ku hustle every day. Kitchen zaidi ya jana.
Wewe sizuni na babu wa kitaa.
Yeah, masupa, dupa, zaidi ya mastaa. Ndani ya jiji kada. Doctor Navio each and a bobo and a kushunga. Lose it to a beach at a kama atuna cash fresh. Mpango waku waka stick with you, yeah. Still Danny, so kiss hard.
Delicate time in a hustle of my homies. Don't wanna ding when it's cheap when you're falling. You pick up wicked and the fire, I'm looking for me. Take it, take it, take it, take it. Only making my machine drop it, Nana. My sister do what you see, I'm a bakai hata. What does a dog on a man and a pila saka, man?
www.AfricaHipHopRadio.com and you get the freshest tunes that is coming in from the 255 Tanzania. You dig bongos, that's what we do. Big shout out to my man DJ 369. the bullet, you dig? Check it out for it in the mix, it's all in. Amazing girl, I see for you next to you, so it's crazy, yo. Na da ta ta ta, na biwalo na vinyuka sana kama seya seya wa mivalo na nguza. Nikikona na tokwa na goosebumps, walo nchuna kama buzi na waona kababo gums. Mimi na wewe kama Sharos na Jaffa Rhymes, when you mafia kama Carlos, ulivonteka sinjifam. Wache wale kona, na shukuru pia uliwaona, ulivonsimangia dona. Na mburu wa kuchoma, ulitumia chukama njia, ya kwa safishia nyota kakibia. Wakarudu wakalia, waka wakachoka kidume. Na simama kiume kama yuma, demu wakimpenda na penda kizekwa na mwacha yuma.
Fans, yeah, na mina, kuna mimi. Don't be happy, kurudi kwenye game. Peace kwa mafans na supporters kila sem. Long time homies, long time son. Jah is blessing na zidi tukufanya. Kwenye jali mbaya na still nikatoka. Ndo mana sito choka hizi chere kuzisaka. Kwenye line nimehasa sana toka usiku mpaka mchana. Wanaficha sura waliobana jana. Ili kwa kina kitana saka hizi dough. You already know it's the kid mwenye killer flow. I miss you, goddamn I miss you. Ni kama navyo miss ngia down na Kingston. Mafamu kuna mengi ya mejia kwenye vichwa. This is a machizi daily kila kukicho. Alizani mepotea ni merugo meje feature. Kwa ni mekachi na mafuklana wakacha. Nilivu vyacha kwenye game bado vija change. Nitai na nitaji mini lete hizi change. Nimebuka toka chimbo nika bang na hit truck. Okay, wambieni the kid is back.
www.africahiphopradio.com. You tuned in to Dibble and Hookouts. They're doing the mix all the way from Tanzania. Block 255, that's where we are, dog. Don't even touch.
Mebusu shakwa mechoka na taka mdomo. Wanaonyesha na chujua. Sadani unazimiwa. Kizidi kuonyesha vyoja. Na karibia kuibiwa. Hata raisia wezi zungushe kama hivi. Hizi ni drama. Mtoto na nyonga, tunyonga hawa chona mama. Kama na mtaka demu popari, simulizi jina. Mina mbinu za kilevya, subuhi simtaki tena. Mikasa, sukasa, watu wangu ndo napopona. Nikifa taleko mengi, zaidi ya msiba, umeona bwana. I'm living to the fullest, I'm living like ishwa kazi mbi. Break it down like hauna haja kujifanya safi bwenga. Lo nipo kwenye shangwe na walete jack pepper.
Ni remix, watu wangu nyambi eni mpo. Nathima love for my people, watu wangu twene. Moja moja mdogo mdogo tutafika life. Ni remix, watu wangu nyambi eni mpo. Nathima love for my people, watu wangu twene. Moja moja mdogo mdogo tutafika life.
Watu tuo Munga tela mjomba kama mekubali sema. Kiki chabi dole kisha kopi. Hey wana, chela sana, fresh sana,
Dubai na safari.
Ukipiga dini niki tiki sema uko. Ukipaswa pepa vasi na wewe uko. Bam dividend, ona kila same. Tunasababisha ile vala na wapain. Masa J, DJ weka replay. Mbaya wako, ICD.
I told you nigga,
ICD.
EY, yeah. Maji kukwa na maji kuja. Mekilo tapunkuta. Yani full time nigga, yeah. Iwe kita au iwe club. Machizi madu watu na show love. Chizi wa gero mina roll na makacha. Mila toto kali wani fuu kutangaza nja. Stack it, stack it zani. On your life, yeah. Tatizo likwapi nisha kwambia leo niko safi. Mchoto nane ukia ile chanyo ya bia soni mgumu kukwa chia nako. Wele uko na mi, chika juako mpesi. Nakisha wote together for the remix. Ni remix, watu wangu nyambi eni mpo. Nathima love for my people, watu wangu twende. Moja moja mdogo mdogo tutafika life.
speak alive.
Work with on a kutunako, in the pot, but to mama msako. Hacha tusonge old school, sasa una mpango. Hacha na hizo huha, ujuru wa ina mpango. Street fight for freedom, gawia tumekuwa condom. Born and raised in ghetto, so for the mobs are home. Aina bari za kujisifu, kila siku na jipiku. Kitu, you are kitu, mapinduzi kila siku. Leo tunapiga ma 1-2, kesho tunadis makatu. Easy, kilizi, amwezi kuntupa kwenye makatu. Shake a body boo, kwangu rahis tu. Kila siku na shusha hits. Boy, in a credit boom, motion be cool. Yes, I got you. Ni kiongea swala la utwe usi mini balozi. Awa sabati na sijaenda kozi. Na kuwa kalisha kalisha, sijaanza school easy. Wakikuliza nani, wambie load easy. Aha, wambie ni king easy.
Hey, hey, tena na tena.
Yes,
tena na tena.
Yes,
hey, hey, tena na tena.
Yes,
tena na tena.
Yes, boy.
The remix MJ twende kazi. Ma adili anavyosema hapa chapa kazi. Yes, najua ma snitches mnani envy sana. So kipaji tu nina bless na Maulana. Miss make tracks man na make hits. Ndio maana nye ma shindu na iba zangu beats.
Yeah.
Najua shida yenu pate umarufu. Mita chana tukata kwa midundo ya dufu. Sipi the one and only man Mola mtukufu.
Yeah.
I learn from mistakes.
What?
I got what it takes.
Yeah.
To be what it makes.
Yeah.
You tell me no. Hey, yup, ni remix. Watu wangu nyambi eni mpo. Na mimba love for my people. Watu wangu twende. Moja mdogo mdogo tutafika life. Ni remix. Watu wangu nyambi eni mpo. Na mimba love for my people. Watu wangu twende. Moja moja mdogo mdogo tutafika life.
Yeah. Yeah.
I really appreciate this, bro. You know, Benny Ponzi, what up, girls? Legit!
Rapper bum bum, then rapper pim pim. See you.
Yeah, 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 that's Gambe Gambe coming in from the Rockers. You know, this dude is also coming in ill. This so ill. He's great, he's doing that thing. He's great in the building. Arrogant about radio. That's why you look down, that's why you listen to.
Bipi tuna bang, bipi bipi tuna party, bipi tuna fanya we prime.
Fuck a word out to me.
Chick, when you cute and smile, sweetie tits, lovely styles. Feet, when you juice bala, look them hips, look them thighs. Baby girl, try like it, come touch, go by the troop of Valentine's. Nataka new and that is not, but if it's so high, make you mine. And when you bidi pop, when you bidi pop, Zungusha drinks, leo atatu wake, ni gambe, monde, aka pombe. Ugu good shock, in a chomo, so I feel so, one bit fit game.
Quick wappy,
me the sec for the day, my ring and which the street park clothes. Know what I mean, girl, touch your toes.
Gambe. Bigger money, bigger be a gambe. Bigger money, bigger be a gambe. Bigger money, bigger be a bigger money, bigger be a bigger money, bigger be a good time to spend money, good time to
buy.
Money, good time to spend money, good time to buy. Money, good time to spend money, good time to buy. Money, good time to buy. Money, good time to buy.
Make it rain, na mahela, make it rain, na mahela. To produce that bandera, we broke the local fella. They call me Dow Rock, Dow Tan Tag. Swaga laka na laka
kuna
ngani guu kama kivau. Tusmama mitain chuk bana hatam. Seme sana mojuz kutoka juu. Mkuu dere na ngara msof. Masista juu siku msue na papara. Gambe kwa system, wote to beast him. When I got stay na wateka kwa system. Dao kwa hip dream, rocka the big team. Napo shuka rhymes na wameza kisistem. Na wa chapa mistali mikali chachali chali. Kubali mini mkali sina fadhali yani money. Sina mpinzani na wacha gizani mistali. Haipimi mistali na yoitema kinywani.
Gambe, piga mwende piga bia gambe. Piga mwende piga bia gambe. Piga mwende piga bia piga mwende piga bia. Piga mwende piga bia. Good time to spend money, good time to
buy.
Money, good time to spend money, good time to
buy.
Money, good time to spend money, good time to
buy.
Money, good time to buy. Money, good time to
buy. Ni patu kwenye pati yenye akili. Steam za ganja na madenza ya wawili. Gambe na kwanja kila kwanja lo mtakili. Storm kaya meka siyo lil weno amil. Dem wana no mabullet. Mabullet is mi wat kuta miga doda cash in a di pocket. Mi speed man, speed man, speed rock a rocket. Mi see that upper girl of course she is my target. Mi kuna dem kali ya na pe dance you go rough. Nenda yum paka chini mam that's not enough. Nipe 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 mo au ne donge itaw. Acha wawu miye ro. Give me them a dim stops. Kilometers itakato kijaribu kutufata hapa. Mwanda kula bata mwanzo mwisho mindo rocker. Kilometers itakato kijaribu kutufata hapa. Mwanda kula bata mwanzo mwisho mindo rocker.
Gambe,
mode piga biya gambe. Piga mode piga biya gambe. Piga mode piga biya. Piga mode piga biya. Piga mode piga biya. Good time to spend money. Good time to have a good time to spend money. Good time to have
a good time to spend money. Good time to have a good time to spend money. You know what it is? Money. Good time to have a good time to spend money. Yeah, I'm the bless. Need some more rocker, aka the best. The rest, they know about me more than sex. Unless, usini kubali na kuimpress. The chest, nangana bling na kupa stress. Haters hate, the shine full time cause I'm a star. Quitters great, na tough to damn if you can fall. Breakers break, na fix my line then na tumba. Ah, kwenye biti ya lama. Mi na nga, mi na kao, you damn manani far. Yes, nikimwita na jua hato kata. Kushoto kulia, kushoto kulia.
Down up.
Kushoto kulia, kushoto kulia.
Non-stop.
In my pocket niko full. Na check it kushoto sister dude. Ana nikonyeza, ana bucheza ni noma. More long time ni shop soma.
Piga mode piga biya gambe. Piga mode piga biya gambe. Piga mode piga biya. Piga mode piga biya. Piga biya. Spend money good time to buy. Good time to spend. Good time to buy. Good time to spend money. Good time to buy. Good time to buy. Good time to buy.
Tazama vema macho yangu right now. Nishapitia mambo mengi ata zaidi yao. Unapongata kwangu na kupulizia kwao. Unapochoka zaidi baada kuna mimi na cheka now. Leo nakupa kweli baada kuna nani sma. Cheza nami mbali staka town is about. Sikujui naje nipoteze muda kuchunguza. Unijui vingi uchunguzi usipangu ya samaza. Mind your business. Juu istari ya maisha yangu basu stack you bishe. Odi kwenye anga zangu. Kila siku na yafuatili ya noyo ya ange kia. Lakini uweze kuni alibia. Usone nime shhh. Kata kupima nile kuona mwema kume zzzz. Nisha kusoma nikiwepa mtupowa nikiondoka na nijoma. Soso na pochoma kama nonga nje mchana ha. Nikwe mara zaidi ya chuma chapua. Sitabiliki ujio wangu moyo wako na jua. Lango ngome yangu mjoma noma ngumo kuingia. Ndomana bado mina kamua boda nina pasua. Shida zangu kwani zina kusuni. Ata raha zangu zina kusuni. Pia maisha yangu yana kusuni. Hoya hoya. Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha. Kosha mikono ishara tuma piga bao. Kosha mikono ishara tuma piga bao. Kosha mikono ishara tuma piga bao. Kosha mikono ishara tuma piga bao.
Sione watu wame chill wame tulia busy. Basi ukaona ease kuwacheze ukizi. Kupandikiza chuki news kudandia. Please takila wama kama vipi report ya.
Fanya usepe tu kangu pate kitu fune. Gope kama gopa fuwa mbuzi kama fidiki. Bado nafanya mema uu. Nikipata nikikosa na mshukuru Mungu tu. Kikuracho mbona kinguoni wako. Wana kuwa mbona wakaribu yako. Wana shangana na nuza fairi lako. Kama dili kama mi.
Wana nimepokea.
Dili zako kas na buma basa. Sila usulete kwangu kama zari osu lako. Jitume kibinga wangu sona katu. Kaze tu kupiga majungu nona muda. Unapita bado napiga viungu. Chawi hana nama atawa.
Home, home.
I said kupenda wendele ni
chawi tu.
Hako sikuja kwako hodi kila saa. Nana chuki inje kila sana kupatano. Shida zangu kwani zina kusuni. Ata raha zangu zina kusuni. Pia maisha yangu yana kusuni. Hoya hoya. Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha.
Mikono juu.
Onyesha kama fagiri mwamba kisha. Kosha mikono ishara tuma piga bao. 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 Usijaribu kuchunguza sura hii. Kama ina raha mazi. Spend your time with zaki zamani.
Hey.
nipate furaha.
Siona nona baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasamu nipate furaha.
Siona nona baby, usiwe unachuna wewe.
Kushuka na kupanda, jena tumeshuka cheki leo tunapanda. Mepata idea kusambaza kanda. Mepata shawls za Kenya na Uganda, Burundi na Rwanda. Twende pamoja, twende tukasake chanda. Mungu akijali unazuia kibanda na miliki kiwanda. Tuko pamoja singefunga mkanda. Yote kwa sababu nipe tabasamu. Mechoka mitabu, hii ndo time ya vitamu. Unapenda good club, unakumbusha lam. After 2 weeks turudi Dar es Salaam. Tumetisa sana baby, sana sana. Vibao kinikana baby, kunyona sina mana baby. Baby, choka mchana alfajiri, chini utajiri. Fake paka really, mapenzi usiri. Au kwa kuwa tuko wawili, mapenzi duka ona siri. Kama mabaya nasemo kila siku daily. Wasushi nao hawaishi bifu, maishi so kutesa kila siku. Yebo pesa ndo kila kitu. Kila
tabasamu nipate furaha.
Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasamu nipate furaha.
Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Cheka kidogo ni wewe baby, nione tabasamu lako go. Naridhika, nafarijika, ukinuna tana mizabu. Cheka kidogo, ni wewe baby. Naridhika, nafarijika, tabasa, tabasa, baby, baby.
Wake up is a smell, what you mean is a benze. Achana na hawa, no subiri ni teleze. Bugi na me superstar, tingisha iso wezire. Wezire,
wezire,
wezire. Wakiba na bongo, twenze tuko madebe. Twende club zao, twende tukaruke debe. Skisi ya zao, so isi ya kaza reggae. Na wapiga bao, kijuhudi kama chege. Achana wanga, wanga zao ni kutaga. Mitayo panga, kule wana uzabaga. Unacheza charanga, unacheza raga. Isi ya za kimanga, sina isia za kichaga. Basi baby, singe cheka kidogo. Ujuisi melako, lina wampaka vigo. Alafu kunecho, alo tumi mkorogo. Pande za masaki, mpaka pande za kigogo. Wame kutaka uja kupata te kidogo. Wakina Roma K, ya buu na shebi chogo. Uja kupata te kidogo. Aja, aja. Blue vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukiflow mbona sikusikii ukisema. Niko busy na baby jamani nisha sema. Niko busy na wife jamani nisha sema. Mabaya nasemo kila siku. Wasushi nao hamuishi bifu. Maisha so kutesa kila siku. Yapu pesa ndo kila kitu.
Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Tabasamu nipate furaha.
Siona nuna baby, usiwe unachuna wewe.
Tuachane kwenye shida love nikukane.